Kwasem bring your new brass so betie and kwasem. But the ass of a fruit be obey on a wassam and say, and kwasem ebre edu. Mim say, when you go past some, I am life with media ministry, so I de brewi. Radi ensino. Yes, yes, say. Radi in where the actual. Yamisha, say, why a cradle, so betie and kwasem. Any demo message, so be shoot trust in a bumpire. I don't phone number home for mother was so I may acquaint ya. Man, then so Becca was him. I brady, a far commander, a junior, the noom show was from Bernassi, you wait to train was him. But it's not was him soon as say. Now, say, whoop you are any more. You move yara, it's you and your yaba. And I was a radius with your demo. And I'm a bombay. I am so for a quahifold and I'm a name of Chasimi. Save free life with media ministry. A whole and I'm a note, he said, yeah. But he didn't can catch you. I'm a twa the blessings of obedience in a so. A family, the condition for obedience. Job chapter 22, verses 27 to 28. Job 22, verses 27 to 28. Mama yenti onyakopon asem. Onyakopon asem no e kachire upefe nishi. Ubesire no. Na witiye u. Na wabu adie kano. Chia. Ubebo utim na ebejina amao. Na hain beshrein wakwa insu. Amen. Job 22, 27, and 28. Beshre se, enidi yunu. Se, wonsu unyabra na atubwa ameditati ewo sa pasiji na ayadea ebitimi abuwa uyipa. Conditions of blessings, no? Any blessing in Shrana Sanaya Kano. Oh, now we are men who chair the condition for obedience. Conditions for obedience. And she share a da. City home to the city up to was see here a day conditions for experiencing these blessings. We need quire a true seminar to what say this what a bit me am a onion shira a bravo city am a ready bompire. Chill young coupon. A mumpine chain in bow. Now I am finding passes so. Anna, the Yasamako on your companion. We must come to God in prayer. See a bone young coupon in him own Bible. A shiny hole and bamboo. Any answer. Say, oh. Onyankopɔn hɔ bambɔ ne nyansa a me nua a wotie me megye me di ye sɛ wobɛtie wo wone sitie ne baako no no na sitie bio so a ɛwɔ ne sɛ sɛ wohyɛ bɔ a tua ana awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɛba ne sɛ ɔbaa kɔ a wɔ so for I started a free flow by 9 months said there she said now no be there to me a bro 9 months there but a bro 9 months he called a busu me do need to back on my car now you be bintina a sequoia you said but someone chronomono no young couple as she was with you only I would tell me yɛnhwɛ Onyankopɔn wɔyɛ ma dom ma wohyia ma asomdwoe mu a mabɛda w' ase. Onyankopɔn nso ɔno yɛ Onyankopɔn a sɛ woba n'anim nokwasɛm ni na woba bɛyɛ dɛ wobɛda no ase a ɔsɛ ɔhyira wo. Ɛsɛ wo ahyɛ ne bɔ nti ɛsɛ sɛ saa bɔhyɛ no wodi so. Ɛsɛ woyɛ saa a Onyankopɔn ɛhyira wo. Ɛno yɛ sitie no bi no no. Bade yɛhwɛ adeɛ baako. Nnipa de sani bɛkɔ saa kwan wɔ saa kwantu yi na fɔbosom nkuro no Nyame bɛhwɛ ne so abɔ ne ho ban so nko a Onya wo pɛ wie pɛ na saa bɔhyɛ no a ɔhyɛɛ Nyame no na ne werɛ fi kyerɛ sɛ ɔyɛ Kristo ni ɔkɔ asɔre. Awerɛhosɛm no sɛ wobɛhwɛ na sika mu na ɛsɛ ɔde bɔ kɔtua saa bɔhyɛ no Nyame meyɛ ase na mɛyɛ wɔ na wafa sika ketewa bi na ɔde abrɛ Nyankopɔn sɛ Nyamegyeɛ. Ɔno ara no mu no owia no wakɔtena ase ayɛ party kɛseɛ paa abɔ adeɛ saa deɛ ka bibiri kyɛ ɔhu sɛ David ɔka sɛ memfa deɛ a ɛnsom bo ɛmma Nyankopɔn dabidabidabidabid mahyɛ metwi adeɛ a ma ɔde ma Nyame ne nnipa no agyina wo na wakɔyɛ biribi turo kaa ɛti sɛ yɛhyɛ bɔ a yɛtua bi wɔ hɔ a yɛbɔ afɔre a ɔhyɛ bɔ a ɛno ano no adeɛ baako a mehunu sɛ sɛ wohyɛ bɔ na wɔntua a ɔbonsane deɛ ɔno hoo wabɛdan woka sɛ tua Nyankopɔn ɛmfa ne ho nso wobɛba bɛka sɛ akɔgyina Nyankopɔn nim aka sɛ akoa wohyɛ wobɔ wɔntua wohu wotie ne mpae bɔ nti wohyɛ bɔ a tua. Na bio nso ɔse declare God's truth Nyame ne nsɛm ayɛ no kora no nso no ɛsɛ yɛda no adi kyerɛ afoforɔ na yɛmahu sɛ n'asɛm no a waka no asɛm no yɛdi mu akotene na yɛdi so ɛyɛ sitie wɔ mu ma afoforɔ nso ahu sɛ ampa Onyankopɔn no a yɛsom no no ɔyɛ Onyankopɔn a ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɛsɛ yɛnokuradie no nso yɛtena ase ma Onyankopɔn. Onyankopɔn asɛm no sika nifa no ɛtwa ha. Ade amena wɔka no sɛ yɛyɛ sitie ma Onyankopɔn a ɛde nhyira bebree de brɛ yɛaba bɔ mu. Berɛ a yɛbɔ mpae ɔtie yɛn. Sɛ yɛ sitie ma no a ɔbɛma deɛ a yɛsusu yɛ tirim biaa tirim pɔ papa biaa yɛsusu biaa no ɔbɛma no aba mu na ɔbɛma kanea nso ahyerɛn wɔ yɛ akwan mu na yɛnante so mu da na yɛbɛhu sɛ yɛwɔ hɔ a yɛhu sɛ a Onyame nhyira na aba yɛ so yi nnua a wotie me mɛsrɛ wo sɛ yɛhyɛ Onyankopɔn bɔ a yɛntua anammɔ biara a yɛtu fata sɛ woyɛ Kristo no biatu na yɛsitie ma Nyame na sɛ woyɛ sitie a sɛdeɛ a yɛbɛto yɛ no mpanimfoɔ ka sɛ sitie ɛyɛ kyɛn dɛn afɔrebɔ. Wonyɛ sitie ma Onyankopɔn asɔre a na wakɔbɔ afɔre kakraka Onyame ɛngye w'afɔreɛ no yɛka sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu bibiri a wonim deɛ ɛto Saul Samuel instructions a ɔde maa no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔko no a wokɔ no wokɔ a na sɛ wodi nkunum a ɛmfa akurom hɔ bibiara ɛmfa mba ɛmbɛbɔ afɔreɛ hwɛeɛ na wakɔkyekyea no ntwi ankɛseɛ ne nnwan ankɛseɛ wɔ hɔ de wɔn ba bɛbɔ afɔre sama baa no bisaa no asɛm so na wokɔ yɛ te sɛ Nyankopɔn ama yɛdi nkonim ɔde sɛ mmoa no bi so a na obisaa sa na dɛn no no wanka no korɛ o so mbaa makyekyeekyi
your friend is a moa and maybe Uncle Sam. I did you want me to jump at any beer? I said, I'm going to go on pet, sign on money be. One of catching a city a Sunday affordable. And there is answer 1 year city. The wind tea, I'm here, some catch on intino. I do a hymn in a few, some uncle mobia or don't you go on a commercial. Many are with me. Some for Christmas or cry junker, and they are don't bring out, and they are quite jida. For Christmas, say, will cry junker. And we say, my uncle Pona, what to me, I didn't. We don't do her mother. No, but you. Why do you know I see for you now? She ready, Yesu. You're the one if I'm first for Chemi. And I'm first, I'm a cry, and in my junker. So, yes, sir, I will show you, won't come, man. As a Bible should be Pierre, a boy is Christmas within Biara. Oh, Jim, a virgin inqua. I mean, shroud. I mean, no more. I mean, come, send me a free life for the media ministry, a hall and a bound chain. I am a song for Aqua Hipford. I'm no HSME. The telephone number is 0244869499. 0244869499. Bye bye, I'm sure.